It's another one told you, nigga.
Black
bitch. Noise out of Tuka.
Watu niite Rambo, fido fatu ni kisanga. Siwezi bero na machali, bavu zao bado changa. Navopita kwenye biti, wanazania ni magic. MC wanapata kwikwi, wananijua mzee wa maatri. Game imekuwa ngori, chiki navuwa kimbiza. Hata waseme sorry, sitowacha kudeliver. Wale niliwa trusty, sahi wanadunga piano. Tukikutana kwa bashi, na wachapa tumechano. Wez vile minafanya, nimeshaliteka jiji. Hatu wetu kufanana, kaa mbali wacha liki. Vita viko on 20s, unitachaka zulu. Wacha kukomplikate, ukinielewa utanishukuru. Sikompiti na watoto, bali wananuka maji wa shingo. Hawatambui msoto, wanakurupuka tuna mazingo. Hii flow so simple, huwezi duu kama una talent. Kuja ni kupee wimbo, ndo upambane na how my pirates. Unataka kubero na mi, unataka kumash na mi. Unataka kupima kujua uwezo ni vipi utamweza Fido. We, Fido Fatu International. So tu kwenye denso. Niko juu kama ego. What you say about this bro? Mr. Gwin instrumental, leta yoyote buda na pita. Piga ma hipa, piga ma kwaito, afro zote na pita. Then I make rain, kifa joe, kisha na lean back. Simbi nipate fame, mimi na hit, hata kwa diss track. Nafanya muziki, nipate riziki, madili lipike kibunda. Staki rafiki snitch, mateke shukurani yake nipunda. Wengine unita teacher, yes of course na wafundisha. Hakuna chuka bila vato, hao wengine wanawakilisha. This time niko serious, gang yangu ma genius. Mawaki wamesha realize, mistari imewa oversize. Na fitu ni live joe, hatu pigangi ma playback. Wezi nikuta kwa bash kama ni show, I ain't got paper.